News.
KBW.
And I was a vente.
Akina Pro.
Baska Sanyo Vika.
Jumbo Diabwa.
Flex.
Landana Vinda.
Ukoyo.
Prince in the mix.
Ituro Kosuli Bitten. Papa D.
Lekako.
Vin Bius Mulu Wafuni Challenger. Kula tofika kuwa kuwe mbuna,
hey.
Na kubuza na kwa na kuria mbona,
hey.
Na fuaka fuaka na Chinese,
hey.
Chua chua na upenyo mu Chinese,
mm.
Biki biki tishala ni tapoteka,
mm.
Tafo kuchipanga wana kateka,
mm.
Chino lesha,
hey, tolo mafie.
Wala fimbi na shani.
Iwake upie vya,
hey. Mwana kufie,
hey.
Lole shafie,
hey.
Tolo mafie,
hey.
Iwake upie vya.
Alo.
Talu kaku.
Hey.
Iwe ndete le kaku.
Hey.
Netwa shiveleshi.
Hey. Iwe geopiezia.
Ake
pshe chupanda kwena cha umetino. Umufumi na mibo mbeleta cha umetino.
Aha.
Teno tenpi ya basi kamano. Ule salaba kutelele mo basi kamano.
Mo.
Misangu shobe. Uwe lenga monge sentence. Sela uipangu shomu landuka e sentence. Sete tali lolo pundu ndia nacho. Abo fina ripula mufunde ni aba nacho. Deli ashita dunia ukwena. Chikurire Tetu unke nye chikuro Deo wa chikurire Ama tuko chani fusha ba Tefiri ya kuapa Ketisho choba vimila limbebari ya kuapa Kuna tofika kuwa kuwe mbuna,
hey.
Na kubuza na kwa na kuria mbona,
hey.
Ya fuaka fuaka na Chinese
Chua chua na upenyo mu Chinese,
mm. Biki biki tishala ni tapoteka,
mm.
Tafo kuchipanga wana kateka,
mm.
Chino lesha
hey, tolo mafie.
Wala fimi na shani.
Iwake upie vya
Mwana kufie, lole shafie, tolo mafie, iwe geopie vya.
Alo.
Talu kaku, iwe ndete le kaku, netwa shiveleshi,
iwe geopie vya.
Mwana, fialon konkele ine, nefibiongo no kutalala winte kemfine. Nala kutampa kosha filwe kuno kububwa no kutelele fion konke fine Njenda na baka boxele bani Beta mwaiche mamwala fola biten bani Mwafushoku wata wata bano mani Muzala futukula lwani zala fiakale Ino type ni da type ta kwa kabe Tiranga na poli na nishita kwa kabe fimbo poke Ame once in a lifetime ta kwa kabe
Kuna tofika kuwa kuwe mbuna,
hey.
Na kubuza na kwa na kuria mbona,
hey.
Ya fuaka fuaka na Chinese,
Chua
chua na upenyo mu Chinese,
mm.
Biki biki tishala ni tapoteka,
mm.
Tafo kuchipanga wana kateka,
mm.
Chino lesha
hey, tolo mafie.
Wala fimi na shani.
Iwe geopie vya.
Mwana kufie,
hey.
Lole shafie,
hey.
Tolo mafie,
hey.
Iwe geopie vya.
Alo.
Talu kaku,
hey.
Iwe ndete le kaku,
hey.
Netwa shiveleshi,
hey. Iwe geopie vya.
Findu kongere kuno fiano, ivya konga na mumanwe fiano,
no.
Pantala ine mpantepo, yano tema taipi ya ladile pepo. Kongo kutala lene chapuwa fe, uankonga mumano nishini mwafi.
Ela wistaiga,
kutala la pa kutala la, pako kutala la na uwo satala la.
Iwo vionze kuikatako,
kero behavior.
Tega lelo tuwa kumana po,
kero behavior.
Fimano fiankeche,
kero behavior.
Kopanko pekele keche,
Tofika kuwa kuwe mbuna,
hey.
Na kubuza na kwa na kuri ambona,
hey.
Na fuaka fuaka na Chinese,
ha.
Chua chua na upenyo mu Chinese,
mm.
Biki biki tishala ni tapoteka,
mm.
Tafo kuchipanga wana kateka,
mm.
Chino lesha
hey, tolo mafie.
Wala fimbi na shani.
Iwe geopie vya.
Mwana kufie,
hey.
Lole shafie,
hey.
Tolo mafie,
hey.
Iwe geopie vya.
Alo.
Talu kaku,
hey.
Iwe ndete le kaku,
hey.
Netwa shiveleshi,
hey. Iwe geopie vya.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, mm-hmm. Don't see old.
Gen kalo secha, lich gen parusaka, macho mining,
boss, bruise of man,
take a mining.